day to day. Yaila baba, sponsa yuma baby yo, kidogo sihaba. Mimi na asaria, nyuki na kaba. Chomoka kwenye tawio, mkubwa wa shamba. Kamata kimiani, sokota kikanjani. Laini kama pupu ya kuchanganya na supu. Na sasa jamani, na kesha gizani. Na msuka mabutu mboga ya leo chuku chuku. Walari babyo, nakupenda gami babyo, yeah. Nakupamba na mapambio, yeah. Nitengishi yero kario, yeah, 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 yeah. Nipe 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 yote nile, vechini akapeti nivifunue. Ipe ipe mpake na tekule, yeah, 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 yeah. Nipe 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 yote nile, vechini akapeti nivifunue. Ipe ipe mpake na tekule, yeah, yeah, yeah. Nakaba dimbani, yeah. Hadimbani, nakaba dimbani, yeah, yeah, yeah. Nakaba dimbani, nakaba dimbani, nakaba dimbani, yeah, yeah, yeah. Chema kilema, napiga chenga aya, moko moko on fire. Kama yaliki moko, indemoni, indemoni, indemoni. Nikisha piga wasi nalitaya, sicheki usoni. Nakaba koni, indemoni. Agona kie, mimi na ye, solo la ye. Mizuka kipanda na pita na ye, sichoki karibu kuwa mina ye. Yeah, 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 yeah. Walari babyo, nakupenda gami babyo, yeah. Nakupamba na mapambio, yeah. Nitengishi yero kario, yeah, 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 yeah. Nipe, nipe, nipe yote nile, vechini akapeti nivifunue. Ipe, ipe mpake na tekule, yeah, yeah, yeah. Nipe, nipe, nipe yote nile, vechini akapeti nivifunue. Ipe, ipe mpake na tekule, yeah, yeah, yeah. Nakaba dimbani, hadimbani. Nakaba dimbani, yeah, yeah, yeah. Nakaba dimbani, nakaba dimbani, nakaba dimbani, yeah, yeah, yeah.